pull up. Now you're what up? Pull up, pull up.
Use the one.
The hustler madam.
How many times gonna tell you I'm so cheap? How many times gonna tell you I'm so deep? Love you like you and me falling deep in love.
Yangu nafsi, wendo may mada. Mitajiri wapendo, don dada simanzi. Ukija kunwaga, nimelewa pendo siongani. Niko radhi, nikupeleke kwa boma. Bila tarumbeta na vigoma. Swadaka ya ndamali enona. Kisha tule ndizi nyama choma. Ukiondoka na wenta jisi na gundu. Sitoishi ntakufa kibudu. Ucheshi na utani penzi letu kama nduni. Macho chari jogo hakipanda mtungi. Si unajua sizi wezi izi mbungi siwezi.